Congo na kia ne chez mon bon gars. .net. Your boy Lost Boy. JP. Andy Search. I do last wishes, man. Live for life. Yeah. Love for living.
I think. Yes, it's one. Let me get it.
Upiro waka manenge kisemu ni majiki. Narika mwani mobasti wanipangiki. Baba ulu bari kutinua macheki. Kono bari bala nani pila first treaty. Ni number 6 mwa family ya 7. Ste unisa shapea mwa family ya 7. Askoro ni felize ni kupasa ni pasise. Kono mi sebezi wara bro itilefa. Life, I can't take this anymore, man.
Kukuseza momina kwa pala Mapesha kiteli mwato. Can't take this anymore.
Nikumbwela nga kupila fela selo. Mane nikushwa kupeta dhane kupila nigelo. Mwafamili kina ebo lile peo. Kono kutiwa kwa ulo hango ngota mwama teo. Nitumele kwa warika nivaka. Pale baba nipanga kusina rivaka. Big salute and this seji. Bro, ni file support yo kusina mistake. Nisiri bari jayi pipulo jusa. Nemu nipangange nisarika mwachusa. Kwa utola nisanyanda. Kono kulivala skongo swagi. Fucking bump.
Bena iski, breezy. Habena fresh. Muni fa support na koye nisiyo red.
Na itumela kumina ka ufila ba skongo. Beni silebo mwapina akindomo.
One love guys. Kuchata
nice. Kwa Kukuseza momina kwa pala Mapesha kiteli mwato. Can't take this anymore. Naziva wopilo utata. Bifasile ditata. Anizivi mwai. Ikuna kupila juani. Naitumela kwa balikani. Amoni mothanzi. Unifa supporti mwai. Neni watani kwe music. Ajikuli gitato yaka.
Kono la kona zeni fumana. Mwa music and music.
Zeni yeza kama vera kizaka. Kono ni yeza zamina wala waka. Uli waboya. Naikutwe yande. Kukuseza momina kwa pala Mapesha kiteli mwato. Can't take this anymore.
Kono, bulimu uteni. Niveaze mamazu ahaye. Ninani mwana hai.
Akoni kunisia mwaye.
Hamubone bonto. Mune wanyandezi Kache kuva fumile. Kiko tunda mela fela.
Kukuseza momina kwa pala Mapesha kiteli mwato. Can't take this anymore.
Never lose hope my man. Rose boy mukaka. This one is a hit my man. Yes I. This can no meaning. I got you.
This how we pounded nothing since 20 place in this one. JP pounded tune this one. Put them on Panda Beach. Shut it. Africa.
Downloaded from westsidemusicblog.net.